Siyabonga mina ke Thunevile. Njengoba ngishito manje ekuseni. Kuhlale kukuhle kuta endlini enkhosi. Ngitsithe nje kuba nemicabango kubita emakhosatana lamancanyana lapha kusihlwa ukuthi ahlabele liculo lengamuva alihlabela endlini yami ngalo lolunye lusuku. Ngikholwa ukuthi sisenaso sikhathi salo uma angekho emuva kakhulu.
Ms. Jeffries, what do you think about that little song?
Ngikhosatana Jeffries, ucabangani ngalolu? Lelo culo lelincane lowalihlabela ngalapho. Ngangingena futhi ngaliva lihlatshelwa. Futhi ngalithanda kahle kakhulu. Futhi ngiyethemba ukuthi angikuhlazi. Kukucela ukuthi ulihlabele futhi. Ngitshele ligama lakhe noma into lenjengaleyo. Ngabe ngilelo na?
Thank you.
Ngingathanda ukuliva futhi. Ngiyathi nitolithokotela nonke. Oh, ngiyalithanda nje lelo. Ngiyalithanda ligama lakhe. Ngiyathi ukuthi yini lengento engacabanga lelo. Ukuthi ngibe naloyo dzathe lomncane ukuthi alihlabele na. Ungishomi nomncane wentombatanyana yami Rebecca. Ukuthi ngangibuyile ngalokunye kusa. Ngenda indlo letsite ekamelweni. Ukuthi ngeva lelo lihlabela. Ukuthi ngacabanga yebo ke. Ngitomcela ukuthi alihlabele lelo enkonzweni ngalesinye isikhathi. Emgwaqweni endazi ngangihambise abantwana baya esikolweni. Ukuthi nga khuluma naye ngalokuhlabela wase uthi ngisandza kuvuka ngahle ngingakusho ngiwalenzelanise emagama kodwa wathi ngavuka ngalobunye busuku noma futhi ngangisembhedzeni futhi ngangicabanga ngalelo culo futhi ngathola kubusiseka lokukhulu. Yebo ke ngacabanga lokho kuhle kakhulu entombataneni leli chichana ukuthi ikhulume ngamoya loyingcwele ubabusisa ikakhulukade kulomango kuleli dolobha sidzinga lamanye emantombatane lamachichana njengaleyo siyawadzinga. Yena lenye intombatanyana lesandza kuhlabela nje futhi lapha emizuzwini lembalwa lendlulile angilathi ligama layo kodwa ngiyabathokotela labo bantwana emantombatane lamancane lamachichana ahlabela. Niyathi yini lokuhamba lesikwentako kwenta sibonele kulabanye na impela kunjalo. Inzatshana lenzala yeminyaka letsite lesendlula eNgilandi kwakunendlotha yayicabanga ukuthi itophuma futhi ibe nesinatho lesincane nebangani ngesikhathi sakhisimusi kwenhlanganyelo nje futhi yaphuma emkhathini wamamakhelwane bayo futhi yayintshintshanisa ngetipho futhi wonke umuntu bekathi kuyo manje John natha sinatho nje saloku futhi kucabula lokuncane lapha nekucabula lokuncane laphaya futhi yadzakwa kakhulu futhi endleleni yayo seyiya ekhaya kwabakhona lichwa cishe ema-intshi lasithupha futhi umfanyana wayo lomncane bekayilandzela yayingakhoni ukumthwala yayigcakwe kakhulu futhi yayisendleleni leya ekhaya futhi yendeka ukuthi iguquke yase icaphela umfanyana wayo acishe abhukuda echweni yase ithi ndodzana kungani ubhukuda echweni na. Wathi babe ngitama kulandzela tinyathelo takho. Yabese icukula lomfana lomncane ngemikhono yayo futhi yathi uNkulunkulu sukela kulolu suku kuqhubeke angiyuze nginathe lesinye sinatho. Lo munye umuntu utolandzela tinyathelo takho. Asihambe lelo layini leliconzile kusukela embhedzeni weluswane kuya eCalvary. Nguleto tinyathelo asibe nato ukuthi sihambe singene.
Now I know tonight is communion night.
Manje ngiyathi ukuthi kusihlwa busuku besidlo senkhosi. Uthi ngidoba nesikhathi lesifishane sekukhuluma nani evini. Uthi ngiyathanda ukukhuluma ngaye ngoba uyaphatheka sibili kimi. Ngangifunda lutsatshana loluncane esikhatsini lesidzide lesendlulile. Ngicabanga emuva kumantombatane futhi kwendeka ngephandle enshonalanga kwakukhona kuhlabalaza kunye busuku lobunesiphepho nemimoya lemikhulu etulu futhi kwakukhona abantu labathide lebebanemhlangano wemkhuleko futhi lowo lobekahola lomhlangano womkhuleko kwakungudzadze lomncane lokhangako kakhulu. Angacabangi ngengodi lebekangaba kuyo kodwa bekahlala kulokufana nelikona ngesheya kwelidolobha lelincane futhi ngalokuvamile etitaladini kwakunebantu abaningi ngaleso sikhathi sebusuku. Lapho umhlangano womkhuleko sewuvaliwe emaculo abo abhekisiwe enkosini netinhlitiyo tabo tatijabulile futhi ngiyacabanga konke bativa njengoba umnakethu uBhila enda ngesikhathi lesendlulile uma afakaza ajabule kakhulu nje bebangakhoni kubamba injabulo futhi nje bebadzingeka bakuyekele kuthi igicikele ngandlela thide. Emva kokuba amenwe kugcina sekashitiwo bonke bahamba baya emakhaya abo futhi lo lomncane dzadze losemusha wathatha ijazi lakhe wase uvusa siphika wase ulifasa ngetulu ngaphambi kwakhe wacala kwehla ngesitaladi futhi wathola ukuthi lobusuku lobubanzako bugijimise wonke umuntu wangena endzaweni yakhe yokubasela futhi wathola ayedwa etitaladini.
And it seems to be like a danger.
Futhi kubonakala kwangathi ingodi iqala kumlandzela. Niyathi ngijabula kakhulu ukuthi umoya lo ingcwele ungasicwayisa ngetinto lesithako. Kubalekela leto ingodi. Futhi bengakaze acabange ngekwesaba. Futhi nje waqala ukuhlabela lelo culo lelidzala. Cha, anginyetwa. Futhi lapho aqhubekela ngesheya kwelidolobha, kwakubonakala kwangathi akekho lotho omkhathaza. Kodwa khona masinyane nje, nako kuvuka kwesaba lokukhulu futhi. Futhi kwendeka kuthi abuke, lokume edude, futhi nako kume indoda lebukeka isabeka kakhulu, imbukile, ibambe imkhono yayo, yaphuma kanjena, itanga kuye. Ayikho indlela yokubaleka, futhi yindzaba lende kambamba. Ngako, beyangeke akhone ukugijima, beyito mbamba, kwakunendlo yinye kuphela lafanele ayende. Beyangeke akhone ukumemeta kakhulu, imimoya yayihusha ngemandla kakhulu, icishe iphakamise umtimba wayo usuke esitaladini. Beyangeke enda noma ngubani eve, nelichwa nje limphumputhekisa, futhi yinye kuphela into lofanele uyende, loko kwakukukhuleka. Ngako waqala ngaphansi kweliphimbo lakhe ahleba umkhuleko kuNkulunkulu. Wase uthi bekangathi kuthi kuvelaphi kodwa khona masinyane nje ngaselihlangothini lomnyango kwakume inja lenkulu kakhulu uthi yayivuse umdlongo wayo yaphuma yaya elihlangothini lwakhe uthi yeda elihlangothini lendvodza lebeyitoba kulo. Futhi yaqala kuhonga ngelulaka lolukhulu lapha indlula ngakulendvodza. Futhi ngekushesha nje lapho lendvodza seyichubeke yehla ngesihlaladi lenja yajika yabuyela emuva yaseyilala phansi emnyango.
God will care for his own.
Nkulunkulu utomnakekela wakhe lucobo. Nkulunkulu ngaletinye tikhathi usebenta ngisho nangenja noma silwane noma ngalenye indlela ukukhombisa inkhathimulo yakhe nekuvikela kwakhe. Ngijabula kakhulu ukuthi ngiyamati ekuthethelelweni kwetono tami futhi nginesiciniseko sekuthi itono tami tingaphansi kwengadi njengoba ngitivuma nsuku tonke kuye. Manje ekuseni emlayetweni bengingahle ngibonakale ngijuba kancane noma ngiluhlata kancane. Kodwa kungesiso sihloko lesikhulu kakhulu senkonzo yokuphilisa. Kodwa ngiphile isikhathi lesidze ngalokwenele kwathi lokho mnakethu Thoni. Uma umuntu atokwenda nje njengoba ativela kwangathi uyaholeleka kuwenda, uNkulunkulu unakekele konke lokunye kwako ngendlela lenhle. Sikhathi sekuqala lokwake kwenteka kanjalo lapha sivamise kuniketela ngemakhadi emkhuleko futhi simise bantu kodwa umoya lo ingcwele wangenda kuthi ngibute kuthi ingakhe tivakashi letathi kulesakhiwo lokwakutokufaka konke ngalokuphelele. Futhi ke kwabendabathi tifiso tabo futhi wamemetela kuphiliswa kwabo nalokunye nalokunye. Kuvele nje kukhombise ukuthi kulalela kungcono kunemhlatshelo, kulalela nemafutha etihanqa. Ngako kusihlwa ngikhethe umbhalo lomncane lapha kwemizuzwana lembalwa ukuthi ngikhulume. Futhi ngaphambi kokuthi sende lokho, asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje ngemkhuleko.
Lord, Thou art God forevermore.
Nkosi wena uNkulunkulu kuze kube phakade. Futhi siyabonga futhi siyakudumisa ngenhlanhla lesinayo yekuta embe kwakho ngendlela yemkhuleko.
Knowing this first that it is
Sathi lokhu kuqala futhi kwathenjisiwe kithi futhi uma ucela noma yini egameni lami ngitolwenda. Futhi sinesiqiniseko ukuthi utopha sicelo sethu. Futhi sekube khona lokunengi kakhulu lokwendiwe kusihlwa. Futhi sinemuzwa ukuthi uma sifanele nje sivale inkonzo futhi siye ekhaya singathi bekukuhle kuba lapha. Kuva lamaculo aseziyoni lahlatshelwe kulethethamele. Kuva abantu lapho bakhipha emaphimbo abo ngemkhuleko nasemizindlweni nasemaculweni. Njengoba umbhalo uthi kwenda kwethaba enhlitweni yakho kuhlabela emaculo akamoya. Kuva lamantombatane lamachichana kuleli awa lelimnyama njengoba kuvakalisiwe kusihlwa ngemnakethu pila lesiphila kulo nekuva bahlabela emaculo aseziyoni kuva kuvakalisa kwemnakethu pila kuwe indlela lakuthakasele ngayo naloko lokwendile nekuthi umkhubate kanjani kumvumela ukuthi aconze ukuthi yini lebe kangayenda ngaphandle kwalowo mkhono manje kuvele nje kubonise ukuthi sivikelekile ngemusa wakho nemandla sonke asinake kusihlwa Nkosi ngoba ngikholwa ukuthi sekusikhathi sethu sekuthi sithathe kuhlola sikhathi sekuhlola ngoba asathi ukuthi siyoba yini sikhathi sekuphuma kungahle kube sekwephuthekile kunalelo sicabangako ngako asicabange izindlela zethu kusihlwa nemicabango yethu futhi sikhulekela ukuthi utokhuluma kithi kwemizuzwana lembalwa evini bese usibusisa enkonzweni yesidlo senkosi emva kwaloko njengoba sithatha tingcenye letephukile talesinkwa sekosha neliwayini lelimelele umtimba wakho lo wephukile nengadi lecithekile kwendela kuthethelelwa kwetono tethu Umelusi wethu lothandzeka kakhulu kusihlwa beyangadiva akahle kakhulu kodwa engcociswaneni yethu yelucingo ukubeke ealtari nginesiciniseko ukuthi utokwemukela Nkosi futhi ngiphinze ngimnikelele umkhuleko ngoba siyamthanda futhi siyamdzinga Sikhulekela yena nemndeni wakhe nawo wonke umndeni lokhona lapho nangato tonke ticelo letikhulunyiwe kusihlwa nekuthula futhi sibusise ngalokuchubekako kuleti inkonzo ngoba sicela egameni la Jesu indvodzana yakho amen
I want to read just a little portion of scriptures here
Ngifuna kufunda nje ingcenye lencane yemibhalo lapha Letholakala kumakhosi ekuqala sahluko seshumi nemfica futhi sicala evesini lemfica
And he came thither unto a cave
futhi wefika khona emgedzeni wase ulala khona futhi buka kwefika kuye livi lenkhosi futhi wathi kuye wendani lapha Eliya futhi wathi bengishisekele noma nginemona ngenkosi uNkulunkulu wemabandla futhi ngoba abantwana bakhe bakaIsrayeli balahlile sivumelwane sakho bazilitile ema-altari akho futhi babulele baprofeti bakho ngenkemba futhi mine ngisho mine ngedwa lesengisele futhi sebafuna impilo yami ukuthi bayisuse
and he said Go forth and stand up
on the mountain. Phuma ume entabeni embikwenkhosi. Futhi buka inkhosi yendlula nesiphepho lesikhulu semoya sahamba futhi sathabula lentaba. Futhi saphahlata emadwala embikwenkhosi. Kodwa inkhosi yayingekho emoyeni. Futhi emva kwemoya kwatamatama umhlaba. Kepha inkhosi yayingekho ekutamatameni kwemhlaba.
And after the earthquake fire.
Uthi emva kokutamatama kwemhlaba umlilo. Kepha inkhosi yayingekho emlilweni. Uthi emva kwemlilo liphimbo lelincane lelihoshodako.
And it was so when Elijah heard it.
Uthi kwaba njalo uma Eliya sekalivile wagubetela buso bakhe ngengubo yakhe wase uyaphuma wema emnyango wemgethe. Futhi buka kwefika kuye livi futhi lathi wendani lapha Eliya
I want to take for a text for a few moments
Ngifuna kuthatha lokutawuba sihloko kwemizuzwana lembalwa wendani lapha na Eliya bekakade anelusuku lolumatima bekakade asenthabeni iKhameli futhi bekakade abone inkathimulo yenkosi yehlela phansi bekakade akhulekele ukuthi umlilo uphume emazulwini futhi wase ukhulekela imvula ukuthi yehlele etikwemhlaba futhi ngaphansi kwabo bonke lobumatima lobo imizwa yakhe yaseyicishe inguletsabukile oh ngimvela kanjani pho
And here we find him first
Futhi lapha simthola kwekucala ashumayela esiveni lesihlubukile sebandu nakuJezebel lobekafuna kwentiwe lakushoko. Futhi bantu bese befike endzaweni kuthi bebashiya uNkulunkulu. Bashiya tonke tethembiso takhe kanye nayo yonke imiyalo yakhe. Futhi bangasatigcini timiso takhe. Futhi bangasena ndzaba naye.
And Elijah, in the midst of all of it,
na Eliya ekhathi kwako konke loko bekangancemphetisi bekadzingeka eme ngeliciniso etinkholelweni takhe.
Oh,
loko kubonakaliswa kanjani kulolu suku pho? Futhi bebanendlovukazi lapho ligama layo kunguJezebeli. Futhi bekadukise bonke bantwana baka-Israyeli ngendlela yakhe yekuphila lemnandi yesimanje manje. Wababangela kutsi bahlobonge nekutsi bende tintfo letimbi. Uma loko kungesiko lokufana kahle nekwanamuhla. Kodwa Eliya ekhathi kwako konke noko liningi lebantwana baka-Israyeli inkulungwane tabo bese bancemphetisile futhi bafuna kuphila impilo ledumile yesimanje manje. Noko Eliya bekangancemphetisi. Watshela Jezebel indzawo yakhe nekuthi ufanele ende njani. Oh, wamtonza lowo mprofeti. Kodwa ngalokufanako nje bekangeke amvume. Kodwa bekangumelusi wakhe. Oh, kunetikhathi etiningi labangafuni kukuvuma. Kepha indoda lethunywe uNkulunkulu emangweni ingumelusi emangweni wonke. Noma ngabe iBaptist, iPresbyterian, noma ingubani, uNkulunkulu ugcoba indoda yakhe. Futhi ingeke incemphetise. Futhi bantu ngaletinye tikhathi bayayitonza ngenxa yokuthi imela liciniso. Kodwa noko ingumelusi waNkulunkulu welihora.
Oh,
wamtselela. Bekenda noma yini lebekangayenda kude ambulale. Kodwa noko bekaneliciniso etimisweni kaNkulunkulu nemigomo yaNkulunkulu. Emaphathi akhe esimanje manje tekuthi jabulisa nekupenda kwakhe buso bakhe nekugcoka tingubo takhe kwakungcolise leso sive. Na Eliya lomdzala bekangelula wamtshela khona lapho bekeme khona. Nkulunkulu sithumelele labanye bo-Eliya kulolu suku labangeke bancemphetise ngesono. Umuntu lotsite lotoshumayela liciniso kungakhathaleki kuthi libuhlungu kanjani. Nkulunkulu senetingceku kuyo yonke imimango letingeke tincemphetise ngetintfo telive. Eliya bekangawuthandi umkhuba wesimanje manje wetintfo. Ngako wema ngeliciniso uNkulunkulu. Futhi lemancamu lefika nelemancamu selibuyile futhi. Na Eliya etikwensaba ikhameli ngesikhathi bacabanga ukuthi tonke tinsuku temimangaliso tasetendlulile. Futhi kwakungeke kube khona lenye into lefana nemimangaliso. Kwakunendvodza yinye leyayikholelwa kudo. Futhi yathi yenyusani bonke baprofeti benu. Benyusele etulu lapha entsabeni. Futhi asifakaze futhi sibone ukuthi ngubani uNkulunkulu. Ngiyawuthanda lo mbhalo.
Oh,
uma kake kaba khona sikhathi endzaweni kuthi amandla uNkulunkulu eliciniso bekafanele abonakaliswe kunamuhla. Ake sifakaze ukuthi uyini uNkulunkulu. Uma imfundo indlela yokuphuma enkululekweni, kungani ngenti na? Uma tigaba tenu emangweni nalokunye nalokunye kuyindlela yokuphuma, kungani kungenti na? Uma kubhadala letishetive kuthi tibe bobhululu bethu futhi sithola kuthi tisijikisela titsenze ngekushesha nje letingakwati kukwenda futhi awukwati kuthenga bungani ngemali. Bungani sipho saNkulunkulu. Uma emabandla lamakhulu nebafundisi abakhulu bayindlela yokuphuma, kungani singenayo uNkulunkulu ngalokwengetiwe emimangweni yethu? Kungani sisekuhlehleni njalo njalo na? Uma luhlelo lwetemfundo nelipulpiti leliceceshwe kahle nekwaya lececeshwe kahle futhi njalo njalo siya sichubeka nekukhwesha kakhulu kuNkulunkulu ngaso sonke sikhathi, ngako ke kungeke kusebende. Yendeni isayensi na? iscience wena uthi sikhathi sitofika lapho iscience ingenda lokho futhi yende naloko bendeni na basilethe enza weni baze babhubhisa umhlaba wonke bendani na bahlakata umhlaba esikhundleni sekuwenda ube ngcono ungesiko kadzeni lapho Captain Alfara we FBI etikwetingcenye letisetincane te United States wangingenisa ehovisi lakhe emva kokuba sengumholele kuKristu endasi endzaweni yekudubulela wathi mina kathi Branham ni Baptist ngiyeva ukuthi wawungumbaptist ngathi yebo mnumzane wathi kodwa angizange sengimthole lowo moya longcwele lokhuluma ngawo wathi ucabanga ukuthi ungaba wami na ngathi yebo mnumzane wathi yebo ke ngito oda likamelo lelihle endzawana thite kulelinye ligumbi lelihle lelihotela futhi ngithathe wena nami siye edulu lapho futhi mhlawumbe utofika egumbini lasehotela futhi angigcwalise ngamoya wakhe ngathi awudzingeki ukuthi ube neho ufanele ube nelikamelo lasehotela wathi yebo ke utohlangana kuphi nami ngathi khona lapha wathi beyangeke ete kulendzawo yekudubulela bekangenda indzawo yekudubulela emkhumbini wempi lapha na ngathi wangena esiswini semkhome ngenxa yamunye nje esithandweni sembilo ngalomunye utohlangana nawe kunoma nguyiphi imihlabathi loyohlangana naye kuwo uNkulunkulu ufuna ukuhlangana nawe ufuna ukuxoxisana nawe utofika lapho ukhona manje Jezebeli beyangcolisa live nemizwa ya Eliya yayisebumadimeni futhi bekakadze ende imimangaliso lemikhulu futhi wenda tibonakaliso ethi kweligcuma kufakaza ukuthi uNkulunkulu bekasolo anguNkulunkulu futhi angaphendula endleleni ngemimangaliso futhi kwalethani imiphumela kusongelwa kwempilo yakhe kwaletha ini esikhundleni semvuselelo yemhlaba jikelele na kwaletha kusongelwa empilweni yakhe Jezebeli lapho Ahabi amtshela letinto leti wathi kwangathi boNkulunkulu bangenda kimi futhi ngitulu futhi uma ngingajubi inhloko yakhe ngalesi sikhathi kusasa ebusuku futhi Eliya lobeketama ngenhlitiyo lekuye yaNkulunkulu etama kukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu bekasolo anguNkulunkulu futhi kwakubiyele kuye futhi wabalekela ehlane nasakuvile futhi lapho walala ngaphansi kwesihlahla semjanipha etama kuthola indududo bekathume inceku yakhe khashane futhi yamshiya manje indzaba yethu ihamba etindzaweni letintsathu letehlukene yinye indzaba ikhameli lelandzelako ngaphansi kwesihlahla semjanipha nendzawo yesithathu uNkulunkulu uhlangana naye usemgedzeni futhi kwethusa kakhulu umelusi lapha uyati kanye nalabanye abafundisi bukisisa emva kwendzaba ikhameli utoba nesihlahla semjanipha noma kunini lapho umuntu anesibusiso nemandla aNkulunkulu athulelwa phansi futhi akwendele lokuthide buka sathane usemzileni kumbula nje lusuku lolulandzelako ngalowo msombuluko emva kwelusuku loluhle ngelisondo utoba into lematima ngoba utokwenda konke langakukhona ukuthi ashaye loko kudethemba kuphume kuwe loko umoya loyingcwele lakufake ngekhathi kuwe ngayitolo ngako ke Eliya bekakadze anelusuku lolukhulu futhi unekwethuka noma kunjalo bonke baprofeti ba babidwa ngalohlanyako Jesu Kristu wabidwa ngalohlanyako bonke baphostoli babidwa ngalohlanyako babidwa sive ngoba inkonzo yabo yayingetulu kwemvelo kakhulu baze bantu bacabanga ukuthi bebasangene wonke umuntu lophila ngekwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu utohlushwa uba ngumuntu lowehlukile njengoba umnakethu uBhila ashito ngeluphawu lwakhe ngemuva udalwa kabusha uba sidalwa lesisha kuKristu dindo letinzala tendlulile dindo tenyama talomhlaba athi sakubambi futhi awusathi bambi uma sewendlulile ekufeni wangena ekuphileni uma uNkulunkulu abamba umuntu into yokuqala la endako ebandleni kuyisusa kukwelive iye ebungcweleni futhi uyisusa ekufeni iye ekuphileni idalwa kabusha yinto lensha imibono yayo misha lesikudzingako yivuselelo lenjalo namuhla kuliqiniso impela.
Oh, we've had a dip of
Oh, sibene kujula kwamoya. Sibene tibusiso takamoya nekuphakama kwakamoya. Kodwa asisakudzingi lokho. Sithinga imvuselelo yamoya waNkulunkulu lophilako etinhlitiyweni tebantu. Asidzingi kuculiswa lokunengi kwamoya noma kuvuswa kwamoya. Sidzinga imvuselelo lokho kuthi ivuselele lokho lesinako. Hayi kuvuswa kwakamoya ngaletinye tikhathi lokho kubangela ticuku leticubene kodwa sidzinga imvuselelo letosefa phansi inyakatise phansi futhi letojuba tonke tinto njengekuma ngaselugwini lwelwandle bengikhuluma nalabanye bazalwane ePuerto Rico emavikini lambalwa lendlulile kuthi ngesikhathi ngibona lwandle lolukhulu nesiphepho lesikhulu emagagasi bekaphakeme kwendlula leli thabanekeli futhi ngathi uyathi kuthini akunathonsi lelilodwa lemanti kulo kunalapho lithulele ngalokuphelele kodwa loko kujikeleta nekugcuma futhi kusho kuthini na kuphonsa yonke idodi iphume kulo ethi kwelusenze yiloko libandla lelikudzingako yimvuselelo kutamatamisa kuphume kulo Gonke kwelive netindlo telive futhi ibuyisele bumsulwa nebungwele baNkulunkulu etinhlitiyweni temakholwa alo kuthobeka kungani emadoda kuthi yenda lekufunako yona lucoko abayitholi imvuselelo kanye emva kwesikhathi emoyeni wabo baba benyama kakhulu futhi bangabi nanzaba bade bathole kutatisa babe stashi batende balunge bayafunda futhi badadishe futhi lokho kuhle kodwa lokho akusiko lelesikhuluma ngako wathi lokunengi ngelivi kuhle kwathi livi kodwa kungcono kwathi umcambi welivi yabona na leyo ndlo letsite lencane loyishiya ngephandle leyo ndlo letsite lesenhlitiyweni lekwenta ube ngiloko longiko nguleyo ndlo ke futhi ngiyanitshela elisha nemizwa yakhe isengcupheni empeleni ngangihlale njalo ngimvela imizwa yakhe yase ilungele ukudzabuka empeleni futhi loko kugadla lokukhulu lokuvela kujezebeli kwamcetha nyalo uhlangothi wabese uyagijima wangena ehlane wase ulala ngaphansi kwesihlahla semjanipha oh leso sendakalo sesihlahla semjanipha Kuna labanengi bethu lesitithola singaphansi kwesihlahla semjanipha. Ngitithola mina lucobo ngingaphansi lapho. Likhathi letinengi enza wento ongathi ukuthi yinto fanele uyende. Ukhathateke kakhulu ecinisweni ngingaphansi kwaso ngqo manje. Futhi ngiyatibuta oNkulunkulu ufuna ngendeni na? Niyati bantu labangaphansi kwesihlahla semjanipha ufana naEliya. Bathanda kulala ngishumayela kubantu labakhathele kuna noma ngubani evene bantu bakhathele kakhulu ba bakhandleke kakhulu ngekwengqondo bathe bagcwalise tibhedlela talabagula ngengqondo netibhedlela nzawotonke baye esimeni lesinjalo semizwa sebaze abasathi ukuthi bakholwe ini nekuthi bafunani balele lapho nje abathi ukuthi bafanele bendene Oh, kungiloku bukeka kudzabukisa kakhulu. Lalela lapha mnakethu. Ungeke ukunathe ukucethe. Ungeke ukumemethe ukususe. Kanjalo futhi ungeke udlale emakhadi kude kufiphale. Futhi ungathatha tithongwane letithi ngulungwane futhi utame kulala ukususe. Futhi ungeke ukwende. Onke emakhambi ethu lamancane. Indo kuphela la endako kusita timbawu tesifo sifanele sibe nelikhambi lesifo sifanele sibe ne bonke bodokotela balabagula ngengqondo even bangeke bakwelaphe kusita kuphela timbawu tesifo likhambi lisengatini ya Jesu Kristu
Not take a rest at the seashore.
Hayi kuphumula elugwini lwelwandle hayi kuthola liculo ikwaya kuthi ihlabele maculo Ngoloko lesitama kuwenta namuhla. Kukuhlabela kusuke. Oh, sitotenda njengabo Jones. Futhi sitama kwenta lokuthithe lokwehlukile. Sitama kukukhipha ngemfundo. Kunendlela inye kuphela yokukwenta. Loku kuthi bekana nemaqiniso kunjalo.
Oh,
uma uqansukile futhi uhlangahlangene. Ungalijoyini libandla. Wota kuKristu. Ulona khambi kuphela. Ungasebenzisi futhi uphenye likhasi lelisha. Thola nje impilo lensha. Kristu uyimpendulo. Nangu alele ngaphansi kwesihlahla semjanipha. Bengathi ukuthi endene. Ibizwa yakhe yayidzabukile. Bekachachathela, bekakhala. Akungabateki. Futhi bekasesimeni lesibi kakhulu. Labane ngibethu bashaya leto tinzawo ikakhulukati ngemva kwesentakalo sasentabeni iKhameli. Kwabuthwa ngami ngalelinye lilanga ngulothite mayelana naloko. Nekuthi kanjani loko? Yini lebe siyoyenda? Yini lengakwenda? Thine yendiwe na? Yini lengendelwa thine ngaleso sikhathi na? Yinye kuphela into lofanele uyende. Uthi nikela uNkulunkulu. Manje ngiyathi ukuthi umuntu angatikhandla ngalokweqile. Nemuntu angangatikhandla ngalokwenele. Indvodza. uNkulunkulu bekathi ukuthi le ndvodza idzinga kondliwa. Yayidzinga letho kudla. Uthi ngaphansi kwalendzawo lapha. Lapho bekalele khona uNkulunkulu bekadzingeka amendele lokudzide. uNkulunkulu ufanele ende lokudzide ngawo wonke umuntu lota ngaphansi kwesihlahla semjanini. Noma nakungenjalo utoba ticucu. Umele akwende. Uma ingcebo yakhe ilele ngaphansi kwesihlahla ngaleya, ingathi ukuthi imele yentene, ifeze umsebenzi wayo. Eliya wathi, "Oh Nkosi, mangife." Ngike ngaba naleyo mizwa emva kokuba sengiphumile emhlanganweni. Futhi ngibukeka ngathi ngidamile. Futhi ngashumayela, futhi ngacela, futhi nganxusa, futhi ngabona ingelosi yaNkulunkulu ikhulula emhlanganweni, futhi yentathi ibonakaliso netimanga. Futhi ngihlale emotweni ngephandle, futhi ngibeve bakhala bathi lokho bekungesilutho kodwa isayensi yengcondo nje. Akukho lutho kuko, akukho lutho kuloko. Konke kungumbhetho nje. Oh khona ke ngikhansa ngaphansi kwesihlahla semjanipha ngiyacabanga Nkosi kungani kungani ungivumele ukuthi ngikwendele ini na yini lengentiwa na kodwa sonke siyehlelwa nguleto tendakalo kodwa umusa kaJehova encekwini yakhe uNkulunkulu yathatha izivivinyo takho yathi lokhu nje wathi konke ngako ngako uyehla Futhi uyathi ukuthi inceku yakhe idzinga kukhumula. Ngako uyayilalisa nje kwesikhashanyana. Ngesikhathi isalele lapho, ilinze kuphindze ibuyele, noma ikhulekela ukuthi ife. Nkosi, bobabe bami bafa ngaphambi kwami, futhi manje thatha impilo yami. Sengendele okwenele, ngilwile kulwa lokuhle, ngilicedzile libanga. Kodwa kwakusekhona umsebenzi losamele wendiwe noko. uNkulunkulu bekangakakhethi ngemprofethi wakhe. Bekasenemsebenzi. Akunandzaba ukuthi simemetha kangakanani, futhi sicabange lokhu lokwa, noma lolokunye. Akukho lokungasithatha aze uNkulunkulu akhethe ngathi. Ngijabula kakhulu kwathi lokho. Ngaletinye tikhathi, udiva kwangathi, njengoba ngenda ngalesinye sikhathi, ngabeka livolovolo enhloko yami, ukuthi ngitibulale. Kodwa angikhonanga ukukwenda, ngakhumula liglove lami, kuthi ngisibeke enthambeni yagezi lenemandla lamakhulu lapho, ngangisebenta khona. Kodwa angikhonanga ukukwenda, into letsite yayisolo ibambile. uNkulunkulu lofanako, lobekana Eliya, ngulo uNkulunkulu lofanako namuhla. Wangibona ngaphansi kwesihlahla semjanipha. Umkami neluswane balele ngaleya ethuneni. Nababe wami, umnakethu, nabo bonke. Ngase ngicishe ngihambile qobo lwami ngike ngalala ngaphansi kwesihlahla semjanini kumatima futhi ngafika endzaweni ngangihanjelwe ingcondo kakhulu ngatama kwenta sibhamu sidubule bucopho bami asikhonanga ukukwenda ngiyabona na kusenemsebenzi losamele wendiwe lokuthite kumele kwendiwe uNkulunkulu bekasengakacethi uyohlala njalo akunakekela Aphuyile akhathele inceku lekhandlekile wambona bekathi ukuthi beka kuphi uyathi ukuthi ukuphi kusihlwa ungahle ube ngaphansi kwesihlahla semjanipha yonke into seyihambile kodwa khumbula uyathi ukuthi ukuphi asidzingi lokunenga kakhulu kwekulungisa kabusha njengowesifazane lomdzala lolikhalathi wathi endaseningizimu beyakade anengodi imoto yayimshayisile futhi kwaku Damli matakabi kakhulu nemmeli wathi uyafuna ukufuna inkokhelo ngemonakalo na Wathi somthetho umusa cha sithando wathi nginemonakalo lowenene ngifuna kulungiswa lokutside futhi ngicabanga ukuthi wawukhulumela kahle lo mango nalelibandla kusihlwa nale America lebopheleleke esihogweni ayikahlubuki seyivele ayisekho ayisekho emgwaqweni wayo lobheke esihogweni seyivele ihlangene nesihogo ayikalahleki itolahleka seyivele ilahlekile ayidingeki kufuna inkokhelo ngemonakalo idzinga kulungiswa liciniso uyati lapho ukhona uyati ukuthi ulele kuphi futhi wathumela ingelosi ingelosi yamthinza futhi waya kuyolala futhi lapho avuka kwakukhona emakhekhe embila noma lolunye luhlobo lwemakhekhe abhakiwe ahleli eceleni kwakhe wase uthi Eliya vuka udle nango umusa kaNkulunkulu encekwini yakhe niyabona uyayiphumuta niyathi Jesu wathi wotani eceleni ningene ehlane futhi asiphumule esikhashanyana labanye balabafo labacabanga ukuthi awudingeki ukuthi uphumule sithola ukuthi basha ngekushesha lokukhulu nabo uma bangaphumule bathola bahlukumetekile endzawana thide ngicabanga ukuthi ngulapho umnakathu Billy Graham akhona kusihlwa etama kudubula ngethulu kwemaki le mitimba yabantu iqinile kodwa idzinga kuphumula khona-ke ungaphumula kancane bese uya endzaweni ethide futhi bayokugxeka bathi bengicabanga ukuthi ungumshumayeli mbukeni ngephandle ngaleya elusenseni adwele noma into lenjalo kodwa lokho akunanzaba Jehova utomnakekela wakhe lucobo futhi ngesikhathi aselele lapho ngaphansi kwesihlahla akhandlekile futhi adziniwe uNkulunkulu wathulisa imizwa yakhe wamondla wamvusa futhi waphinze wamondla futhi wambuyisela ukuthi alale niyathi bengisola ngithi buta ukuthi ngabe kwakuyini le yayikulawo makhekhe loboluni lwelivithamini laluthola kulawo makhekhe kodwa-ke noma yini le yayisekhathi lapho kwamgcina tinsuku letingemashumi lamane nebusuku lobungemashumi lamane wahamba ngemandla alawo makhekhe uNkulunkulu uyathi kusihlwa ngidzinga lamanye awo futhi ngiqinisekile ukuthi leli bandla lidzinga lamanye awo kwehlela eceleni ube khashane nelive futhi asiphumule sikhashana asikhulume sikhashana awunaso sikhathi sekuphumula usho njalo John Wesley wathi ngalesinye isikhathi wathi ngiyesaba ukuphumula anginaso sikhathi sekuphumula futhi utithola uphukile uma ungakuthathi lokuphumula lokho futhi siyathola-ke ukuthi wahamba tinsuku letingemashumi lamane nebusuku nankulunkulu wambeka emile noma wadonsa waphuma emgedzeni futhi nkulunkulu bekafuna ukuthi amnake ngako kwaba khona siphepho lesikhulu lesendlula futhi sadzabula tintshaba sasinemandla kakhulu sathe satamatamisa emadwala kodwa nkulunkulu beyangekho esiphepheni kwahamba ngaphambi kwekuthi nkulunkulu ende kwase-ke nako kufika futhi kutamatama kwemhlaba lokukhulu lokwatamatamisa umhlaba kodwa nalapho nkulunkulu beyangekho kulokutamatama kwemhlaba futhi kwefika umlilo kepha nkulunkulu beyangekho emlilweni kwase kufika liphimbo lelincane lelihoshotako nankulunkulu bekakuleli phimbo futhi mnakethu thathe bengisemuva emgedzeni isikhathi lesithe ngalokwenele nawe bewukhona futhi kwathi ukuthi kube nekutamatama kwemhlaba lokuningi lokunyakatako ngalapha umsindo lomningi nekuhwilithisana nekuphikisana nephimbo letinjalo nemihlangano lemikhulu kodwa bekakuphi nkulunkulu kuko na nguleso sizathu ngishito loko lengushito manje ekuseni kuthi ofanele kufike into letside lejule kabhudlwana kunenkonzo yokuphilisa kuthi ofanele kube nendlela ethite lejule kabhudlwana kunesipho sekukhuluma ngetilimi kuthi ofanele kube nendlela ethite lejule kabhudlwana kunemoya lovunguta ngemandla umoya waphuma kodwa nkulunkulu bengekho kuwo sibe nemimoya levungutako lenemandla evene jikelele nemadlingozi nengadla ebusweni nasetandleni yonke tinhlobo tatibonakaliso kodwa ukuphi nkulunkulu na Elisha walinza noko bekangumprofeti kodwa walilalela akatange aphume ukuthi achathanise timvuselelo tabo akatange aphume ukuthi athole lithendele likhulu even akatange aphume aye kumabona kutse noma lokunye nalokunye njengoba singakubita kanjalo konke kuphikisana lokukhulu futhi iAmerica inelicala lekulalela leyo misindo. Oh, siyawuthanda umsindo. Kodwa uNkulunkulu akekho emsindweni. Naloku nje uhloniphekile netinto njengoba kunjalo noko. uNkulunkulu akekho emsindweni. Uma loko bekungaba njalo, lapho base-Afrika bashaya ema-tom-tom, awutange uve umsindo lo njalo nesici. uNkulunkulu bekangekho kuwo. Futhi sike saba nemimoya lenemandla. Sibe netinhlobo tonke temlilo, nekutamatama kwemhlaba nekuchachathela, netimvuselelo letinkulu, netinto letinjalo. uNkulunkulu bekangekho kuko. Kube kwakukadze kunjalo, kwakuyotibonakalisa. Kodwa ngemuva kwaloko, kufika liphimbo lelincane lelihoshotako. Konake uNkulunkulu bekasephimbeni. Ngiloko lengikucabangako namuhla, bangani. Sine bantu kakhulu kakhulu sithatheka ngayo yonke imisindo. Ngako iAmerica ithanda umsindo. Buka ukuthi bentani, bavula le misakato le midzala. Kakhulu ngako konke labangakwenda, ngemculo wekuthi inyukunya, nabodumdum, lonke lolo hloko lwendvo. Bafanele babe nako kakhulu kakhulu, kuyochumisa tindlebe, cishe wonke lo msindo, ngaso sonke isikhathi selusuku. Futhi ebandleni, sishaya emathambolini, sigijime sehla senyuka, futhi samemeta, futhi sampongoloza, futhi sakhala, futhi saba nesikhathi lesimnanzi njengaleso. Akukho lokumelene nako, kodwa bekakuphi uNkulunkulu kuko na. Kwendani-ke, kusisakade saba ticucu lokuthiwa yi-Assemblies of God, Church of God, iPentecostal United Oneness, onke lalamanye emahlelo lamancane lehlukene. uNkulunkulu bekangekho kuko, ngumendvuleli waNkulunkulu, luhlaka. Uma ubona lo lokubitwa ngebuKristu namuhla, bantu abaya emabandleni, futhi baphile lokuphila loku lokuhloniphekile, futhi baphume futhi baphike kuphiliswa, futhi baphike emandla kaNkulunkulu, futhi baphike impilo lengcwele, banibite ngetinhlanya. Kumbula lolo luhlaka loko yi umnakethu wuthi ngikholwa ukuthi ukubitha ngekuthi ngumsebenzi wesikafeni kuyinto mbumbulu kuyinto leluhlaka loluya ngephandle uNkulunkulu kuphela uma etikwalo kwakha sakhiwo ludumo uNkulunkulu luhlaka mbumbulu kuphela nje loluyojatshulelwa phansi. Sishaya etandla futhi sathi ludumo uNkulunkulu uma umemeta utholile. iMethodist ishito loko eManazarini bathola ukuthi bebangenawo. iPentecostal yathi shayatandla takho futhi umemete ute ukhulume ngetilimi ute uthole kodwa sathola ukuthi sasingenawo. Kunento yinye lesele futhi uNkulunkulu ngiyise emgedzeni lapho ngingawuthola khona. Asithole lelo phimbo lelincane lelihoshotako. Leyo ntfo lefaka lulata empilweni. Loko lokutsite kuthi noma ukhuluma ngetilimi tebantu netetingelosi futhi ungenawo lowo awusilutho. Noma ungaprofeta futhi ukhulume ngetilimi futhi uvete tibonakaliso letimanga futhi wende imimangaliso futhi wende tibonakaliso letinkhulu kodwa uma lelo lelincane liphimbo lelincane lelihoshotako lingekho ekhathi lapho awusilutho. Kusho umbhalo ngiloko lesikulalele manje.
We've had the thunders. We've had the fire. We've had the rushing winds and the
sibe nemidumo, sibe nemlilo, sibe nemimoya levungutako nekutamatama kwemhlaba. Kodwa uNkulunkulu usithumelele liphimbo lelincane lelihoshotako. Ngiloko lesikudzingako. Lalela mnakethu. Sidzinga lelo phimbo lelincane lelihoshotako. Liphimbo lelincane lelihoshotako lelakhuluma. Yesu wathi wawungeke ulive liphimbo lakhe esitaladeni. Awumvanga akhala. Bekayiphethini yethu. Asenimbuke. Kwacathaniswa umoya wakhe njengelituba umnene. Tindlo letinkulu, tindlo letithulile. Benikwati loko bangane na. Lalelani. Lilanga lelinikeza kuphila emhlabeni kuyo yonke into lephilako empilweni yalokulimako impilo yalokumilako impilo yesihlahla noma yini lokunye kuveta kuphila lilanga liyakwenda futhi lingadonsa emagaloni ladigize emanti emhlabeni futhi lenda umsindo lomncane kunana singathola libhakete leligcwele leliphuma ephambini ngiyabona na tindvo letinkulu tindvo letithulile tindvo letinkulu wake wawuva umhlaba uguquka na wake wayiva imihlaba lapho indlula ekujikeleteni na uke uve munye na leyo tindvo letinkulu wake waliva lilanga liphuma Oh, sicabanga ukuthi sifanele sibe nemsindo lomnenge, fanele sibe nebhendi yemacilongo, kushaya kugcuma nokunenge phansi phezulu. Noma nakungenjalo side inkonzo lenhle. Sicabanga ukuthi wonke umuntu ufanele abe setulo, bashata andla tabo netindvo. Sicabanga ukuthi umculo ufanele uhambe ngesici, futhi wonke umuntu agijima ehla enyuka netikhala tetitulo. Sibile naloko, kusite ngani na? Kukuphi manje? Kusibeke kuphi namhla na? Encumbini yekudideka. Encumbini yemahlelo. Sehlukana buzalwane bonakala. Impela kukwendile. Bekuyinkumbi lenzala nesibotho na natotonga etinhlobo tetimbungulu letivela emuva lapho ekucaleni. NaJobe wabona noma Joel wakubona. Loko lokushiywa sibotho kudliwe inkumbi. Nalokudliwe inkumbi kudliwe sikhonyane. Nalokunye nalokunye saze sakudla kwefika phansi esicwini kodwa umbhalo uthi ngiyobuyisela kusho inkhosi silindzele lokuthide kuko konke lokumemeta sithole kuphuma lokwenele nemsindo kuguqula umhlaba wonke sithole iwule lenele nengumpongoloza nekuchubeka kwaze kwenta ini na akukalakhi libandla kwakhe emahlelo Kwende emadoda aphume nemibono yekutatisa nekuthi gqapha angithandzi leyo nto uphuma ngembili uthi oh mbukeni uyinkosana bukani ukuthi ugwe kanjani nje upolishekile nako konke uyakwathi kwenta bongamisa nalokunye nalokunye lokho akusiko uNkulunkulu lakukhethako umprofeti wacabanga lokho ngalelinye ilanga bekatoya kuyogcoba ingceko wathi ungilomkhulu kunabo bonke emndenini utobukeka kahle Kodwa uNkulunkulu wamencaba akudzingeki ukuthi ube nemakhosana na nalokunye nalokunye ukuthi ume lapho njengokuthi angathi kutsini akusito tingubo lotigcokako noma buqhalaqhala lokhuluma ngabo yindlo letsite lengikhathi kwakho lelo phimbo laNkulunkulu ngiloko lokungiko umprofeti wendlula ngakulomunye wathi akusuye loyo uNkulunkulu mencabile wendlula lomunye wathi awunaye indlomunye na Wathi sinalomncane lomdzala lobovana emuva lapha eluhlangothini lwelugcuma lowelusa timvu kwakunguDavide ngesikhathi baletha lona lomncane lonenhloko lebovu umfolo onebuso lokuchashile ngesheya lapho newakhe lamancane emahlombe lakubutsile uthi avunule sikhumba semvu uNkulunkulu wathi nguye lowo Donga tithombo takho letinkulu nebantu labakukhumele abahambanga naNkulunkulu ungahle ube ne DDD PhD noma bo WLD ungahle ube ngumbishophi papa noma ngabe yini lo ngahle ube ngiyo kodwa kubita uNkulunkulu kwenta lutho kuloku ngesilutho kuphela nje uma ungeke ube lutho uNkulunkulu ungiloku tside kuphela nje uma ungadidedisa uphume endleleni Kona ke uNkulunkulu angangena kodwa uma ugqushiwe kakhulu futhi ustashi uze ube mkhulu kunako konke nalokungcono kunako konke awukabi nalutho lofanele ube nalo leyo insitiyo lethobekile embi kaNkulunkulu futhi siyakwazi lokho bazalwane ngalokuqinisekile impela awukake ubone noma uvelilanga liphuma awukaze ukuve lokho wake waphuma ebusuku ukuthi uve ematolo awa na yini lebe singayenda ngaphandle kwawo na niyabona akubiti lokho ngitshela into yinye manje kuleleli hoshotayo akusiwa emanti lageletako lenta umsindo lomkhulu kakhulu futhi agcume aye phansi phezulu labonisa buhle betinkanyeti kuwo kuleli chibi lelincane lelijulile futhi lelinganyakati lelibonisa buhle betinkanyeti Ngakho kusihlwa nguleso lesijulile sentakalo lesicebile leyo ndlo letsite phansi kithi akudingeki ukuthi kumemete naloku nje kungenteka kodwa sicizelela ngako konke ekumemeteni kwethu ngahle kungakhulumi neze ngathi limi naloku nje kungenteka kodwa sicizelela ngako konke kuloko ungahle kube akayingenelanga inkonzo ya Billy Graham inkonzo ya Oral Roberts noma inkonzo yami awudzingeki ukuthi ukwende lokufanele nje kube nako nguleto tinjulo teluthando laNkulunkulu loluphakathi lo moya ngekhathi kuwo lokwenta ube ngilokolongiko ngiloko lebe ngikhuluma ngako manje ekuseni ngiloko lebe ngikudonsa libandla ngesheya kwaseCalvary emuva nasembili ungacabanga ukuthi ngoba ukhulume ngetilimi noma kuthi wathi lokunengi kakhulu ngemibhalo noma ufunda tincwadi talomunye umuntu uthi wathi ngetulu kwalolomunye umfo wathi bekaluphawu labo lababubulako futhi bakhalele tinengiso letendiwe edolobheni ngubani lobekangambeka luphawu kula madolobha ethu kusihlwa na niyabona kujula kwamoya hhayi kungajuli akusula lugebhuta esihlahleni sehikori lesihle sihlahla sehikori ngaphansi kwelugebhuta unelugebhuta lelikhulu lelingenalutho awunalutho ngaphansi kwalapho lesikuthi ngako kusihlwa kujula kweluthando lwankulunkulu futhi ngesikhathi eliya eva lelo phimbo lelincane lelihoshotako akukho lokwamkhathata kuveni kuko konke kwako na utobe uhamba etinsukwini letimbalwa namuva Billy Graham utomuva Oral Roberts utobe eva labanye emadoda lamakhulu akukho lutho lolumelene nalawo madoda athi ngceke utankulunkulu kodwa ungawulaleli umsindo vani lelo phimbo lelincane lelihoshotako loko kujula kwento letsite lengena enhlitweni yemuntu lekhipha bonke bula kuwe ikhipha lonke live kuwe ikwenta utonze tindoda live futhi uthanze tindoda nkulunkulu loko kujula lelo lichibi lelibonisa tinkanyeti tingati mulo yankulunkulu yaphakathi ngiloko lokuveta tinyembeti emehlweni kuletha injabulo lengakhulumeki nalegcwele inkati mulo ikwenta ume lapho yonke letinye tindoda yokwehluleka kwenta uma kufika kugula noma ngisho kufa cobo lwako kusolo kunesibonakaliso setibusiso tankulunkulu kulo lelo chibi lelincane lelijulile futhi libonisa emazulu hhayi kugeleta nemsindo wemandi emandi lagelethako akajuli kakhulu ngemandi lemile lahamba ekujuleni kwangathi nkulunkulu angasisida kusihlwa bangane njengoba siseda etafuleni lesidlo senkosi kukhumbula loko kungakhathaleki kuthi ngukuphi kwangephandle lesikwendako dingakhi tinto letinhle lesitendako wena uthi yebo-ke mnakethu Branham ngiya enkonzweni ngidama kuphila kangcono kunako konke lengingakukhona kuhle akukho lutho lolumelene naloko mnakethu ngikhulume ngetilibi mnakethu Branham ngimemete emoyeni loko kuhle kodwa loko akusiko lele ngikhuluma ngako mnakethu loko kusasolo kungesiko loko akusiko lengikhuluma ngako ngikhuluma ngalelo phimbo lelincane lelihoshotako leyo nto letsite lecebile neyasebukhosini kuthi ngangivamise kubona bomakela abadzala lapho behla ngaletikhala leti tetitulo lapha eminyakeni leyendlulile inyembeti tigobhota etihlathini tabo lapho umfana munye losoni asukuma kuthi ethe e-altari namuhla ngiyabita futhi ngibona umfana eda bahlala futhi bachumise ishugamu yabo yini indzaba na ulahlekelwe kuva kwaloko na uveni na uvani na sisesikhathini sekugcina uva kubomabonakude nasemsakatweni kumaphephabhuku akho emaphepheni akho kuthi kutoba nekuvunguta kulolonke lelive ngalelinye lilanga ulalele ini kuva lelo bika lonke umsakato wakho uvuliwe lilanga lonke nawo wonke lowo mbhetho loqhubekako kuva kuthi tinhlavu titowa nini noma emabhomu na angiyilaleli leyo ntho ngilalele kuthi ngive liphimbo lithi yenyukela etudlwane kwendiwa kahle enceku yami lenhle nenceku lethembekile yini loyivako na niyati ngicabanga kuthi sinekukhathalela kakhulu ekulalelisiseni kakhulu tonke tintfo letelive netintfo letifana naleyo asikwati kuva lelo lelincane liphimbo lelincane lelihoshotako siva belusi bethu bathi vele ujoyine libandla utobe sekulungile siva labanye babo bathi vele ukhulume ngetilimi konke sekuphelile labanye babo bathi vele umemete konke sekuphelile awukwati kuva lelo lelincane liphimbo lelincane lelihoshotako lelibeka intfo letsite lecebile nalejulile empilweni lekwenta ube nguloko lofanele ube ngiko Kolo akatseli kolo ngoba kusemvinini noma eluhlangene. Lukhula nalo luseluhlangene. Kodwa kubita kuphila kulomvini kude uvete kolo. Emandi lawela etikwawo atonisela kokubili. Kokubili kutothokota kuwo. Bobabili batokhula ngawo. Besilisa nebesifazane bangakhula bamemete futhi badumise uNkulunkulu bakhulume ngetilimi futhi babe belibandla kudansa emoyeni nekukhokha kweshumi kepha babesolo bangenjalo enhlitweni yabo futhi lelo phimbo lelincane lelihoshotako laNkulunkulu lelicebile luthando lolujulile noma nginikela ngemtimba wami futhi ushiswe njengemhlatshelo wekushiswa futhi ngingenalo luthando angisilutho Noma nginikela ngato tonke timpahla tami kuthi ngondle labaphuyile ngisasolo ngingesilutho nginekukholwa lokunyakatisa intaba ngisasolo ngingesilutho ngiyakhuluma ngetilwimi njengebantu netingelosi ngisasolo ngingesilutho Niyabona na ulelo phimbo lelincane lelihoshotako lelikhuluma phansi enhlitweni yakho leliguqula tonke timo tengcondo lente imvelo yehluke uthi uba sidalwa lesisha kuKristu yini lo ivako na kuncike ekutheni yini lokulalelako mngani Uma ulalele lapha kungekho kuphawula kungekho kubonisa kodwa uma ulalele kuva ngemvuselelo lenkulu zawana thide lapho tinkulungwane letilishumi tebantu tibutsene khona qhubeka ulalele into leyengesiyo ngitokuya ngale ngiyobona bathi banesicule esikhulu kakhulu lo akwendi ngisho nalomncane umehluko imizila yemjako inako lokho konke lokunye kunako lokho Umculo wekutinyukunya unako lokho. Ngiwelela ku, ngiwelela lenye indlo letside. Uma uyela noma yini lenye ngaphandle, uma ulalela noma yini lenye ngaphandle kwalelo phimbo lelincane lelihoshotako, buyela emgedzeni. Buyela ngaphansi kwesihlahla semjanipa. Size sikhone kulungiselela. Ubambe uthule bese uyalinza. Yekela kuthuma kwendlule yekela kutamatama kwemhlaba kutamatame yekela imimoya lehushako ihambe nemlilo ushanyele noma ngabe yini lokutokwenta Ngicabanga ngalelo culo ngifundise Nkosi ukuthi kulendwa kanjani lapho tinsitiyo tivutha angithobise ukuthi kukhumetha kwami ngibite ligama lakho gcina lukholo lwami luvuselelwe Emehlo ami akuwe angibe kulomhlaba ngiloko lofuna ukuthi ngibe ngiko ngiloko lengifuna kukwenda Labo labalinza enkosini bayovuselela emandla abo lamasha bayonyuka ngetimpiko njengelukhozi niyakukholwa lokho na Bayogijima bangakhathali bayohamba bangaphele amandla ngifundise Nkosi ngifundise Nkosi kuthi kulindwa kanjani yekela ukuthi uma kuhambe yekela umlilo ushanyele wendlule kodwa angive lelo phimbo lelincane lelihoshotako lithi wotani kimi nine nonke lenikhathele nalenisindvako kumani ngaphansi kwesihlahla semjanipa Kumani emigedzeni yenu ngifuna kumbonya lukholo lwami ngibuke ingati yakhe ngihamba ngithubeka futhi ngithi yebo Nkosi manje sengiyakholwa asikhuleke Oh Nkosi mdalwe mazulu nemhlaba ngicaliswe kuphila nokunguna phakathi nemniketi watotonke tipho letinhle bani nesehawu kithi Nkosi manje simile sidzinge kuva emaphimbo ethu Nkosi twavakalise futhi manje sesive emaphimbo lamane ngakhulu unalokuningi lokuthi wothe ngalapha kuleli bandla uma utojoyina libandla lethu sinelicembu lelihle kunawo onke la dolobheni bantu labagcwa kahle kwendlula bonke umphathi dolobha waledolobha uta endzaweni yethu nebantu labanengi emihlanganweni yabo Nkosi bane babusi nalokunye nalokunye kuphuma nekwethula tinkulumo Oh Nkulunkulu kukhweshise kimi Nkosi ngifihle emgedzeni futhi ungivumele ngilinze Nkosi nginenza bani ngalokushiwo ngumbusi na ngifuna kuva lelo phimbo lelincane lelihoshotako lemsindisi wami Oh ngisite kuthi ngilinze Nkosi futhi kuthi ngivuselele emandla ami ngisalindzele wena futhi sita lelibandla Nkosi kuthi batolindzela wena futhi uvuselele kukholwa kwabo futhi uvuselela emandla abo benyuke njengetimpiko tetinkozi kwangathi bangalalela Nkosi kungesiwo umsindo kungesiko kumemeta Kodwa balalele liphimbo lelincane lelihoshotako. Nkosi, etinsukini letimbalwa, ngikhwela emgedzeni ngaleya kuthi ngilinze. Oh Nkulunkulu ngisithe Nkosi, ngiphumuthekise futhi wende tindlebe tami tibe sihulu etinventelive ekuthandweni bantu noma eludumeni noma kunoma yini kuthi lelive linganginika yona. Mangihlale lapho Nkosi, ngite ngive lelo phimbo lelincane lelihoshotako, khonake inceku yakho bese iyaphuma Nkosi, yenyuka etimpikweni telukhozi. Siphe kona Nkosi. Busisa lelibandla lelincane. Busisa umnakethu Neville. Susa lokho kugula esiswini sakhe Nkosi. Futhi ukulahlele khashane naye. Mfake emahastela Nkosi. Futhi umvumele abuye emuva lapha. Sekahlunyelelisiwe. Bayohlumelelisa emandla abo. Siphe kona Nkosi. Sithethelele tono tethu. Sitha etafuleni lesidlo senkosi manje Nkosi. Wena wathi, lodla futhi anathe lokhu ngalokungakafanele. Uthi dlela futhi atinathele licala uma angawehlukanisa umtimba wenkosi.
Help us Lord to search out our souls, our hearts and try us and see if there's any unclean thing about us. If there is, forgive us, O God, as we wait humbly upon thee. We ask it in Jesus name, my son. Amen.
Sisithe Nkosi kuthi sihlole imiphefumulo yethu tinhlitiyo tethu futhi sivivinye futhi ubone uma kunento lengcolile ngathi uma ikhona sithethelele o Nkulunkulu njengoba silinze ngekuthobeka etikwakho sikucela egameni la Jesu indvodzana yakho amen. Ngifundise Nkosi ukuthi ngilinde ngiguce ngamadolo ami futhi ngesikhathi sakho lucobo lesihle utophendvula kunxusa kwami kulungile ngifundise kungathembele kuloko labanye labakwendako kodwa ngilindzele emkhulekweni impendulo levela kuwe. Kuloko lengikufunako impendulo levela ezulwini ngifuna kuva liphimbo lakhe hayi liphimbo lemanager hayi liphimbo lemphathi dolopha hayi liphimbo lembusi hayi liphimbo lembishopu ngifuna kuva liphimbo lakho Nkosi lobo bumnene nekuzotha kwamoya longcwele ukhuluma enhlitweni yami. Wotani kimi nonke nine lenikhathele nalenisindvako. Yebo Nkosi, silele ngaphansi kwesihlahla semjanipa manje. Silinzile, sibona kuthi utothini. Inkosi nibusise ngamunye manje. Bangakhi labafuna kukhunjulwa emkhulokweni na. Asikubone uphakamisa sanda sakho. Sani Nkosi, ngifundzise kulinza. Ngifundzise. Angikhohlwe ngiko konke kuthi kukhumetha kwami. Lapho labanye bendlula. Benda tinho letinkulu njengalena. Angithobise imphakamo yami. Nje ngibite ligama lakho. Ngifundzise kungethembeli kuloko labanye labakwentako. Kepha nje ngilindzele emkhulekweni impendulo levela kuwe. Njengoba kwenda Eliya, walinza emva lapho. Weva kuduma, weva umbane, weva kuchekeketeka kwemadwala, weva umlilo, weva umoya. Kodwa lokho akusiko lebeka kubukile. Akumnyangatisanga ngisho umprofeti. Wawuyekela kwendlula. Kodwa ngesikhathi lelo phimbo lelincane lihoshotako, wathatha ingubo yakhe, wadimbonya ngayo ebusweni bakhe, wase uya ekugcineni kwemgetse. Nenkosi yathi hamba, ume etikwelidwala endasi lapho. Ngiloko lengifuna kukuva. Mani edwaleni, kulungile. Sekusikhathi manje, sesidlo senkosi. Inkosi nibusise. Ngiyacabanga kokuqala ngaphambi kokuthi sende lokhu sifuna kunikela ngemkhuleko kulo nalowo ekhathe lapha lophakamise itandla tabo ukuthi bebamfuna impela uNkulunkulu ukuthi akhulume nabo. Ngabe ukhona noma ngubani kini lapha longaphansi kwesihlahla semjanipha usihla na phakamisa sanda sakho impela impela sikuso labanengi benu lapha usemgetsweni ulinzile nitibonile tonke letinto leti tendlula nitivile letimvuselelo letinkulu ta Billy Graham ta Oral Roberts neyami lucoko kuyo yonke indzawo Tommy Osborne Tommy Hicks tonke leti tichubeka kodwa likuphi na liphi lelo phimbo na wena uthi ngimemetile nema Jessup ngitansile emoyeni nema musical hearts nginato tonke leletinye tindo ngende konke lokho kodwa iphi leyo ndo letsite mina ke thugana lengiphutshuta ngehle futhi ibeke umthwalo kimi ngenxa yemphefumulo lelahlekile ngite ngakhoni nekuphumula ngenxa yayo na. Manje lolo ngilona hlobo kuphela lolungenako. Ngoko libhayibheli lakusho. Beka luphawu kuphela kulabo lababubulako bakhala ngenxa yetinengiso letendiwe edolobheni. Oh, ngulapho la sikujinga khona bangani. Asikhuleke futhi. Nkosi, ngiyacela Nkosi. Oh, ngingahle ngihlabele kakhulu. Ngingahle ngishumayele kakhulu. Ngingahle ngimemete kakhulu. Ngingahle ngikhale kakhulu. Kodwa ngingeke ngikhuleke ngalokwenele. Oh, Nkulunkulu, ngihlole futhi ungivivinye. Bengikhuluma nje esikhashaneni lesendlulile mayelana nemachibi lajulile. Kuthi atibonisa kanjani tinkanyeti. Afaka injulo yamoya wakho kithi. Njengoba Davide umprofeti wathi, ungiholele ngasemandini ekuphumula. Hayi emandini lageletako. Emandini ekuphumula. Ngiholele lapho Nkosi. Ngithulise, nginekwethuka. Ngiphatheke kabi ngalokuphelele. Ngende konke longitshele ukuthi ngikwende ngekwathi kwami konke ngincamlile live emhlabeni jikelele ngishumayela futhi ngikhala futhi nginxusa ubene kwethembeka kuphonsela ngephandle leso sibonakaliso samesiya kukhombisa ukuthi nguwe Nkosi lokwendako futhi hayi umuntu. Ngiyabonga ngalokho kodwa Nkosi ngingaphansi kwesihlahla semjanipha kusisa ngiyatibuta. Kungani bangaphenduki na? Kungani America ingakuboni Nkosi? Ngabe imizwa yayo seyichunzekile na? Ngabe libandla lihlelo kangako? Labo pheka kangako na? Uthi ngeke babambisane, bangeke bende lutho ngephandle kokugceka. Kodwa ngiqinisekile nje kusihlwa njengoba kwakunjalo ngaEliya ngaphansi kwesihlahla unetinkulungwane letisikhombisa noko letingazange tikhothame uBhali unalabangcwele labaningi emhlabeni namuhla labalinze ukubuya kwenkosi. Oh Nkosi, sihawukele sivivinye futhi usifake esilinganisweni sakho sekukala. Futhi uma sibona sitholakele sidzingile, oh Nkosi, sihlande khonake etonentethu. Futhi usende lokho lobe ungafuna ukuthi sibe ngiko. Phani lokho kuwo wonke ngamunye lokuleli bandla. Ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Manje kutoba sikhathi sesidlo senkosi. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu anibusise manje wonke lofanele ahambe futhi longafuni ukudla sidlo senkosi. Sihlangane lapha ngalesithathu ebusuku kutoba inkonzo futhi ningakhohlwa kungikhulekela. Ngitodzinga manje etinsukwini letimbalwa letilandzelako ngitodzinga umkhuleko. Manje ningakuthathi nje kalula kodwa ngibekeni enhlitweni yenu futhi ningikhulekele. Ngidzinga imikhuleko yenu. Nginetincumo lengimele ngitithathe letingenda umehluko etigidzinte imiphefumulo. Kukhona lokumele kwentiwe. Ngihambe ngako konke lengingakukhona ngemandla ami lucobo. Ngitodzingeka ngibe nembono lovela kuNkulunkulu ngami lucobo. Utongikhombisa ngalabanye kodwa ngifanele ngibe nendvo letsite ngami lucobo. Ngiyawudzinga ngikhulekeleni. Utokuthumela uma nje nitokhuleka. Ngigibele ngalapha namuhla bengibuka ntawonke bengiphumile ngiya endlini yakho nakethe uRoy futhi bengingafuni kungena bekunemoto ihleti lapho. Ngikweleta wena nathathe slotha luvakasho meda nami besigibele ngalapha ngathi yebo ke sitobuya esikhashaneni kamuva kodwa ngabambeka futhi ngangasabuyi situngeleta ngigibele ngalapha emigwaqweni ngicabanga. Oh Nkulunkulu, kukhona lokufanele kwentiwe. Ngifanele nje ngithole wena ntsawana tsite. The hour liyacinzethela. Bubu umnyama bukhansa phansi. Sikhathi sekugcina sesilapha. Ngumzuzu umunye losele kube sekhathi kwalamabili. Niyabubona bukhona besitha, utamatama, umuzwa, simo sekwethuka, kungevani kwemhlaba. Uthi ungathi kuthi lokho yimbubhiso yakho. Niyabona na. Oh hey, asikhuphuke ngetimpiko njengelukhozi manje. Sindizele emikhonweni yakhe lo nguye itolo namhlanje phakathi. Manje wonke lo lofuna ukuhlalela sidlo senkosi, sitojabula kuba nawe kulesikhathi lesi senhlanganyelo. Manje nine base Korinte bekucala. Ngiyakholwa sahluko selishumi nakunye lapho. Ngitodzingeka ngikufunze khona manje ke nakethu Neville uma uthanda. ngoba mina ngakwemukela enkosini loko nami linganinika kona kuthi inkosi Jesu ngalowo busuku lakhashelwa ngabo wathatha singwa nasabongile wasihlephula futhi wathi thathani nidle lona ngumtimba wami lohleshulelwe nini loku kwendeni kuthi ningikhumbule ngendlela lefanako wathatha inkomishi uthi emva kwekudla kwakusihlwa wathi le nkomishi lena isivumelwane lesisha engatini yami loku kwendeni ngetikhathi tonke leniyinatha ngato kuthi ningikhumbule ngoba njalo uma nidla lesinkwa lesi ninatha le nkomishi nimemetela kufa kwenkosi ize ibuye Ngako ke lo lodla lesinkwa lesi anathe lenkomishi lena yenkosi ngalokungakafanele unelicala lemtimba nengati yenkosi
But let a man examine himself and so
Kodwa umuntu akatihlolisise futhi khona ke akadle lesinkwa lesi anathe lenkomishi lena ngoba lodlako anathe ngalokungakafanele utidlela atinathele kulahla ngekungawehlukanisa umtimba wenkosi ngenxa yalokho labanengi emkhathini wenu babuthakathaka futhi bayagula nalabanengi balele ngoba kube besitehlulela thina besingayukwehlulelwa kodwa uma sehlulelwa siyalaywa inkosi kude singalahlwa kanye nelive lokho akudzingi ukuchazwa ngiloku nje uma sidla futhi sinatha ngalokungakafanele sitidlela futhi sitinathele licala ngekungawehlukanisa umtimba wenkosi ngenxa yalokhu labanengi babuthakathaka futhi bayagula emkhathini wenu nalabanengi bafile niyabona uma sita kutodla sidlo senkosi wonke umkristu ufanele adle sidlo senkosi kungumsebenti wakho kukuphumela ebaleni kwemaciniso niyabona na jesu wathi uma ungasidli Awuna nhlanganyelo nami niyabona na kodwa lo lodla anathe ngalokungakafanele utidlela futhi atinathele licala lokusho ukuthi uma usengaphandle nelive futhi wenda into delive futhi bantu bakubone udla sidlo senkosi wenda lokungakalungi kuphela utilethela lihlazo futhi kuyokulimata kuphela akusiko ukuthi kutolimata uNkulunkulu Utoli mata wena. Kuthi ngako umuntu ufanele bathihlole bona lucobo. Kuthi ngaphambi kwekuthi sisondzele emzuzweni longwele. Cela uNkulunkulu ukuthi ahlole impilo yami. Kuthi uma ngente noma yini lengakalungi ngithethelele ngako. Angikaconzi ukwenza. Ngitokulungisa uma atongembulela kona. Kuthi ngitocela into lefanako ngawo. Wathi uma nihlangana nibolindzana lomunye nalomunye. Loko ukuthi linzanani futhi nikhulekelane sifuna kudla lesidlo senkosi futhi uma singakwendi asinanhlanganyelo naye nguloko lakusho kwekucala noma Johane longcwele sahluko sesithupha manje asikhuleke ngikhulekeleni ngalokuthulile nami ngisanikhulekela ngikhulekela ukuthi utosithethelela ngekukholwa Vumela umoya wakho oNkulunkulu ufike ngikhulekela ukuthi utosithethelela ngato tonke tiphambeko tethu kubantu thethelela oNkosi vani umkhuleko wethu lona ngumkhuleko wethu wekuthethelela uNkosi sikhulekela inthethelelo sikhulekela umusa sithethelele uNkosi njengalokhu kubhaliwe evini lakho usithethelele tiphambeko tethu njengoba nathi sibathethelela labasonayo futhi ungathi uholele ekulingweni kepha usikhulule kulokubi ngoba umbuso ungewakho nemandla lenkatimulo kude kube phakathi amen Ngikholwa ukuthi nina labanengi kakhulu